Alela. Ayibo. Ay, siphuma ngamadrive nabo mali busembe ngasenza. Ay, angeke basithuse bathi sokulethu ngena kanja. Ay, abazi nathi sesabaluleka singena ngamagama olukanja. Aswani nabo bayizani sengofake fostani noma kanja. Ayibo, ngihamba nama day one nabanye ama day five size ngobungani. Ayibo, ungafaka noma yini tozami nihenisa sister son. Esayidini ungafakika maestabathi abadlala abantu. Asitishe namafoni abazali bazokuthi sowubuya kusasa. Siphuma ngama-3 days nabo mali busembe ngasenza. Angeke basithuse bathi sokulethu ngena kanja. Abazi nathi sesabaluleka singena ngamagama okanja. Aswani nabo bayizani sengofaka i-fostani noma kanja. Ayibo, ngihamba nama-day one nabanye ama-day five size ngobungani. Ungafaka noma yini tozami nihenisa sister son. Esayidini ungafaka iyeka maestabathi dlala abantwana. Asitishele amafoni abazali bazokuthi sobuya kusasa. Khalisi lokhu bami bahlangana abantu. Maybe shava kwama last asishi isikhathu. Khalisi lokhu bami bahlangana abantu. Maybe shava kwama last asishi isikhathu. Abasangana abantu, asiyishi isiphathu. Abasangana abantu, asiyishi isiphathu. Abasangana abantu, asiyishi isiphathu. Abasangana abantu, asiyishi isiphathu. Khalisi lokhu bami bahlangana abantu. Maybe shabu kwamalasa asiyishi isiphathu. Khalisi lokhu bami bahlangana abantu. Maybe shabu kwama lasa siyishi isiphathu. Ay, abahlangana abantu. Asiyishi isiphathu. Abahlangana abantu. Asiyishi isiphathu. Abahlangana abantu. Asiyishi isiphathu. Abahlangana abantu. Asiyishi isiphathu. Ay, siphuma ngama-3 days nabo mali busembe ngasenza. Ay, angeke basithuse bathi sokulethu ngena kanja. Abazi nathi sesabaluleka singena ngamagama okanja. Aswani nabo bayizani sengofaka i-fostani noma kanja. Ayibo, ngihamba nama-day one nabanye ama-day five size ngobungani. Ayibo, ungafaka noma yini tozami nihenisa sister son. Esayidini ungafaka iyeka maestabathi abadlala abantu. Asicishe namafoni abazali bazokuthi sowubuya kusasa.
struggle waking up. It's a struggle, gotta put in all the muscles, gotta respect all the hustle, put in all my shit together, nigga, like a puzzle. Over all the nigga, always gotta stay humble. Struggle waking up, it's a struggle. Gotta put in all the muscles, gotta respect all the hustle. Put in all my shit together, nigga, like a puzzle. Oh, fight on the nigga, all the gotta stay humble. Oh, yes,
Reggie. Growing up, I never really had the chance to set a life. Now I grew up, I'm a man, I'm different, and I set a life. It was a struggle, man, I had to fight the demons through the night. It wasn't easy on life.